anuku cashaqooho wehella si aan ku calmada garamla kalgacaylebu xiiro bixinla adaa cadradyahay ii turilla anuku cashaqooho wehella si aan ku calmada garamla kalgacaylebu xiiro bixinla adaa cadradyahay ii turilla anu urub yahay ku jecelna adiga ku cawdo garamla adiga ku cawdo garab dumarkaaga caago barala adaa i cadibo in xilla adeer ku jare cadawla ciltiran ku nastee calal cusuban dhexdege hadafla waka hoy 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 waka caalamkii samirla adeer ku jare cadawla ciltiran ku nastee calal cusuban dhexdege hadafla waka hoy 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 waka caalamkii samirla hoy hoy anu ku catabo ku jarilla cishkigu igu taremo ladilla indiga kugu qoray katirilla adaa cadrad yahay ii bixilla anu ku catabo ku jarilla cishkigu igu taremo ladilla indiga kugu qoray katirilla adaa cadrad yahay ii bixilla anu urug yahay ka harilla ad goosay dooqi hafefla adaa nafsi irsado calafla anu urug yahay ka harilla cad goosay dooqi hafefla idlaysay nafto xasafla adaa nafsi irsado calafla adeer ku jare cadawla ciltiran ku nastee calal cusuban dhexdege hadafla waka hoy 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 waka caalamkii samirla adeer ku jare cadawla ciltiran ku nastee calal cusuban dhexdege hadafla waka hoy 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 waka caalamkii samirla hoy 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 waka caalamkii samirla hoy 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 waka caalamkii samirla.